maisha na kugombana mama yako. We mtoto jirudi fikirie ulikotoka, maisha bila radhi yake mama hata hayaendi. Nasikitika sana endapo tutakosa radhi za wazazi wetu. Natamani ninywe sumu nikikosa radhi ya mama. Mama, 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 come back to me. Mama, come back to me. Endapo tapofurahi wewe mama. Everything, everything, everything mama. Everything's gonna be alright. Mama, ninakupenda sana.
Mama yangu Lucy, we nakupenda